akujukize erimadeni olusukulwali lujudde birungi mukama ajere biro muntu gabula mu mukwano bwatyo namwe basotulo tunji naiya ekisinga adamu lwazukukati gabu ivo mukwano ogujudde mukwano kwagala kyenda mumwenda kutukubi tunji wanga
nange kwagala kyenda mumwenda omulungi yewe abasinga
mukama yatonda kikumi kukinacho atemwe embuzo yalagawa omulabe yagitunja kodda so mukwano kunyuma kikumi kukinacho kwagala kyenda mumwenda kukikumi tunji wanga
nange kwagala kyenda mumwenda omulungi yewe abasinga
mukama yatonda kikumi kukinacho atemwe embuzo yalagawa omulabe yagitunja kodda so mukwano kunyuma kikumi kukinacho
Thank you.